Karakia timatanga, opening blessings, number one. E te atua, manaakitia mai mātou, me o mātou mahi i tēnei wā. I runga i tō ingoa tapu, āmine. Lord God, bless us and our activities at this time, in your holy name. Amen. Karakia timatanga, opening blessings, number two. He honore, he kororia ki te atua. He maunga rongo ki te whenua. He whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Hanga e te atua he ngākau hou. Ki roto, ki tēnā o mātou. Whakatongia tō wairua tapu. Hei āwhina, hei tohutohu i ā mātou. Hei ako hoki i ngā mahi mō tēnei rā. Āmine. Honour and glory to God, peace on earth, goodwill to all people. Lord, develop a new heart inside all of us. Instill in us your Holy Spirit. Help us, guide us in all the things we need to learn today. Amen.